kabaka yesula ele 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 moratiwa kietile kabaka yesula ele 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 kitamaya ke gasagana kitamaya kitubana le masimo anaga kare kitamaya ke gasagana kitamaya kitubana le masimo anaga moro wa timole wona sa pele ele 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 moro wa timole wona sa pele ele 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 na ke tsulurile ke ala la ke ala la ele ke tsulurile ke ala la ke ala la ele Lorato, care cauta un care că le bănie Lorato, Lorato.